Government ya Uganda ne jebuli enecha asobedwa olomwendo munene ogwaba iza abongero okulemererwa okuyita ebigezo ku mutendero gwa primary eranga omwendo guno guli nyabuli kiseera mu ngeri y'ekinakulya kijjo olaba ekiwala ata mu masega. Kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEB sabiti ewedde kyafulumizza ebyavudde embigezo eby'ekibiina eky'omusanvu ebyalaze nti abayizi emitwalo ekinaana abaatuula ebigezo bino abayizi abasukka 70 tebaayise. Mukanyomero kaffe kana akamunnansi weyogerere omusasi waffe omulongo Kato Dennis Luwandagga akuleetedde endowooza za bannayuganda ku ngeri ebigezo bino gye bikolebwamu omulina ensonga ezaaviiriddeko abayizi okulemererwa. Abateesa bayise ku bibanja ebya Facebook muteesezza bwe muti. Kibirige Hamid Webusego gambye nti ne kalikyulamu empya nayo yaleeta obuzibu kuba n'abasomesa tebagimanyi bulungi. Matovu John Mary ogambye nti abuswavu nyeri amasomero naye ebyo biviira ddala ku mbeera abayizi gye basomeramu omulina obutabeera na basomesa okusingira ddala mu masomero ga gavumenti saako n'abayizi okusoma nga bayala. Mu birugodi ogambye nti gwali olabyewo ekitongole ekiramba nga kyerabira okugolola ebigezo by'abayizi abamu. Kibuule Ben Remy ogambye nti nze ngamba kyosiga kyokungula ebyo bye byava mu mufuutiiko gwa Lumiima Maugwe okubuusa abaana ebibiina n'enteekateeka embi eri mu ministre kw'ossa obutafaayo bw'abasomesa ab'amasomero aga gavumenti kubanga bw'onoonyereza abasinga obungi abaagudde tebasukka kuba ba UP nze ndirwenta mu lwengo. Musa Luyombya ekakuba ogambye nti okusoma kwa Uganda kwava dda ku mulamwa kati bizinensi kuba buli ayagala yatandika essomero CBS mwebala okutuweereza. Morgan Joseph ogambye nti abatwala ebyenjigiriza ku zi disitulikiti bateekemu amaanyi mu kulondoola abasomesa n'ebisomesebwa kubanga abasomesa abamu tubayitako nga bavuga boda boda. Juko Tonero abenga ogambye nti nze ndaba kino kyava ku basomesa okuba nti basasula obusente butono nga mwekyo tebawa baana budde bumala. Kasaga Uthmani Esenya ogambye nti awo tusaasire Uganda yaffe kuba gye bujja tugenda kubulwa abeesimbawo ku bifo ebya waggulu nga baasoma ne bayita. Kyagulanyi Musa ogambye nti ekizibu abali mu byenjigiriza bali bize nnyo kubanga emirimu balina mingi nnyo n'olwekyo tebasobola kubikwasaganya. Waswa Kasumba ogambye nti abazadde bafube nnyo okuzzaamu abaana baabwe amaanyi n'essuubi era basobola baddemu ate abatasobodde basome eby'emikono. Kafero Deo Gracias ogambye nti kirabika abasomesa baali balowooza kalulu ka 2026 n'okugenda mu kampeyini. Goleti Lutundo ogambye nti nnyo kalikyulamu balina kusooka kugisomesa basomesa ne bategeera bw'erina okutambula olwo ne bagiyigiriza abaana kino kiraga nti nnyo kalikyulamu nzibu okusinga enkadde. Javier Sekubo ogambye nti ekyokugwa si kyewuunyo gw'ate ensonga z'abasomesa okwongezebwa omusaala zaasuulibwa mu kasero abazadde tulabye ennaku. Abateesa abalala okuli Kalanda Abdallah Kibira, Ndyabahika Erickson, Sebandeke Richard, Mutyaba Shafiki, Bayiga Masengero Omuzira Mpindi, Segujja Robert, Nsanja Paulo, Alvin Ibura, Paulo Mulo, Musinguzi Evans, Drake Maliza, Nkosinanti Bomi n'abalala namwe ndowooza zammwe tuzirabye. Ate abateesa bayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp ku 0703255258 muteeseza bwe muti maloboozi gammwe.
Kicha Benjamin Mayanja majiri kyesiga mu Buddu. Abayizi abo okugwa ensonga y'amaanyi gy'emisaala gy'abasomesa okuba akawujjo mpozi n'ekitongole kyaffe ekyebyenjigiriza okudibya colleges z'abasomesa.
Ono Prince Silver Yugi mu Nnyendo. Kati obuzibu nze mbuteeka ku gavumenti kuba kyemmanyi abaana abasinga abo bonna ba gavumenti be baagudde aba private abasinga baakoze bulungi.
Ono Matovu Hussein wana bugwanya Kakiri wa Kiso District. Otunuli abaana abasinga sinzo okugwa ku muwendo ogusinga obunene nnyo guli mu masomero ga gavumenti kirabika nga ezo geeni ze baatugamba tezibali mu kukuuma
kikiwa kikayondo bukirenga. Kituufu omuwendo ogwo munene nnyo era gutiisa naye bw'otambulako mu bifo eby'enjawulo ng'ebududa n'ebukomansimbi yene ewala mu byalo olwo amasomero g'otukako n'olabira ddala nga omwana tasobola dde okukola pointisa 2 mu kibuuzo kyonna.
Ddamu lya Julius wana mu kisenyi n'abayise bennyini nnyini essaawa eno babuuza kyebayise abamu tebakitegeera bulungi.
Zoulide sindoza za wakulu abadukanya ledi eno, era sindoza za wakulu abawereza kuledi eno, wabula ndoza za wana Uganda kumutende logu wa chinomu.